Najua misi Citizen TV, but ni paying attention ni wapashe. It has been long since ni fanye spoken word, but leo ni mekam ku deliver. Ni stari fresh kama glovo na deliver. Na venye na pushi hard, tutadhana deliver. Itajipa, one day itajipa, but nime stand for long simu ni pekiti. Nimeandika mashahiri na bandu sisi kiki. Ama ni fake story nifanye kiki. Tomorrow will be greater than today. Kwanye ifiki. Lazima one day urandi tanjipa. Na step out from comfort zone. Na journey baby step, but at least I'm making some progress. Niko na grunge na yazo, that's why daily me wichapa. That was the progress, hoping one day itajipa. Goja goja umiza matumbo, but bando niko na tumaini. Sesi ya matrix ipasi kutitamine dream yako. Education is the key, but ujanja ndio master key. It's high time to rise na tuanze kujituma. Sometimes we win, sometimes we lose. Tushazoea, trust the progress. Zindi kutia bidii, one day itajipa. My right hand iko kwa art, na left inainua God. Bariki easy deals, Ivane.